Africa pun disake. Imenifika kwako, inanibidi niseme, nipo nipone pale ulipo baby, nipe location nisoge, nije nikuone. Ikishindikana basi nitume video zako za Snapchat, you know I like that. Nimekumizi sana macho yako taka video calls ata muda ukipata, nitafurahi nikikuona mwanadada. You're my angel, my queen, unachotaka mi sikatai, juni upendo my dear, unaonipa mi sikinai. You're my angel, my queen, unachotaka mi sikatai, juni upendo my dear, unaonipa mi sikinai. Miss you, kumisi vibaya, babe. Yeah, I miss you, baby. Yeah, na kumisi vibaya, babe. Tani utani waka unamicheza unikosha, fanya rudi paka unanitasha baby, wepo wako kwangu unanitosha baby. Do you miss me? Yeah. Oh mimi baby ukumisi daily. Yeah. Daily, daily I'm so crazy. Yeah. For your love I'm crazy. Daily, yeah. Daily, daily, you're my angel, my queen. Unachotaka mi sikatai, juni upendo, my dear, unaonipa mi sikinai. You're my angel, my queen. Unachotaka mi sikatai, juni upendo, my dear. I miss you, yeah. Na kumisi vibaya, baby. I miss you, baby. Na kumisi vibaya, baby.